bango sobeza weta gawo wenkanya kagambo katono nyo sorry kabimala oyo muganda wo eyakumenya menyo mutima chiro woze ko wabaye tonze tulibantu oyo katonda wetwa sovya yawayo mwana weyeka atufirire singa wote atusonyiwa twandi badde wanafe na yewe atusonyiwa na bedembe manange katwagale mikwano jaffe tubala kumukwano tusembeze abatunyiza tetubewala singa wote atusonyiwa twandi badde wanafe na yewe atusonyiwa na bedembe manange katwagale mikwano jaffe tubala kumukwano tusembeze abatunyiza tetubewala sanyuka nyo wetubanga tutabaganye kamba gulire okukolo mulimu gwe mukama gata tulibumu tuba twerimbye mulimunda oyo katonda bwe yasasira yabika ko bwerere bwaffe twawona tusonyiwa twandi badde wanafe na yewe atusonyiwa na bedembe manange katwagale mikwano jaffe tubala kumukwano tusembeze abatunyiza tetubewala singa wote atusonyiwa twandi badde wanafe na sonyiwa na bedembe
katwagale mikwano
jaffe tubala kumukwano tusembeze abatunyiza tetubewala katwagale mikwano jaffe tubala kumukwano tusembeze abatunyiza tetubewala
twagale
twagale tubala kumukwano tusembeze abatunyiza tetubewala
kumukwano
katwagale mikwano jaffe tubala kumukwano tusembeze abatunyiza